upite duniani, sija ukanitupa Ramadhani. Oh, uwe Ramadhani, nikiwa nawe nina amani, nasi kama nipo